Funga breaki, tuka anza bishana. Asking who is Diana, vip mna juana. I swear, tumeji betray, baby tumeji city. Cause love isn't here right now. I guess we'll never know, mali history inge enda.
Tulicho anza, kuja tumalize. Kinacho kwanza, baby ziandike. Punguza drama, baby zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya. Kamlo badilishe namba. Bado wose manga mine psycho. Bado mupiganga simu yako. Nili delete ingi namba yako. Lakini naikumbuka anga kwa moyo. And I just can't explain. Thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame. Kila saa tunakombana. Lini tutaelewana?
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby, ziandike. Punguza drama, baby, zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue. Kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya. Kabla ubadilishe namba. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya. Kamlo badilishe namba.